dugun sidiyaal way baha ka dhawaada saangaa ganacsade Ibrahim Aadan Cabdi oo ka magac dheer Ibrahim Gamas oo haddana noqodi afyaalka koonfur galbeed ee Soomaali guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed ee Soomaaliya. Ibrahim runtii way baaba alifay ambaan alifay calanka koonfur galbeed Soomaaliya hees cusub waa hees xalay laka qaadi xaflad weyn oo laka taageeray dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya heestaasoo hayti hees aad dadkii xafladda ku qayb gali hanjiidati isagna hoo isagu dhugunsataan sifeelaha sin jiidada doonto. Ibrahim way baa qaad ka si toos an ka jaray waqti xaadir kun. Ibrahim idegayte Ibrahim, marka hore ha ka dhawaa warbaahinta koonfur galbeed ila baydhaba daafeed baydhaba media
walaalow eedan dhawo waa asalaamu calaykum ummati idegahaytu inta maarna dhagaagay hadda oo adkay idegahaytu masintini la roogtu inta noo mogon khaasatan dadka dhagaaw maamul goboleed marna dhigti gobol ummati qurumo ka
wa alaykum salaam. Ibrahim, su'aalo badan la iswarsadahay, dad badan oo ka gorodaw iyo su'aalo badan iswarsadahay way babaleeyeen. Ibrahim Gamas ganacsade leh ka ogaa inay amay afyaal noqodi way bala dareernay run ahaantii inii aad hees aad cajiiban inii aad alifti waan heestaas oo ka luuqay fanaanka Leeraw Cabdirisaaq Laysamo oo
fan
Cabdikariim Ero Cabdikariim Laysamo ad oo raali ah heestatan bal faahfaahin kooban ku sii kortay dhugunsadayaalka ereyadiyo adoo jilciyaasa iyo waqti ese ah kiidhiida heestun iyo alifta
walaalow eedan maasanta waa su'aal fayla ee warsati horta ganacsada leenagata beerelay leenagata gaaljar leenagata iyo afyaalay nagataab intaba wala dunyada ka tacluuqo oo marne hadda markii ada nool walaadan baahanta in leen isticmaalo waana asal shoona marne ee way aragnimo ku kooyi way
haye
madan waa ana afyaal oo horan leen gordayna mahayna horna marne afyaal managana ee reerada dalan way ariga aha lan marne dalshiha ka dhaha kori afyaal dadkiiska kori afarta gabla barbar ku deggini maana nolol ha aragi magaalo aragi miyiga aragi oo wadan qurbiyaalka ha mari arab ha mari waay arag ka filan ewa ha madan geeg way baa aaminsana waa garaad gooyey walan meelaan walan ku galo kornaa benin jarnaana aaminsana haddii ilaahay idmu markan afyaalnimadan heeskan calanka leen qaaday way leehay dhiiday madi dowladda la dhisi dowlad goboleedka oo calamaankii dadkan waa hadda dadkan jiirkan yaroo qurbiyaalkan roogan marna ila America roogan meel kasta xaflad caalami ah ku dhakahay calankiina hees koobliin waay hees oo calankiin ka duayo masal ka baraarijiyaw masal ka garab suriyib lan qaada luway lahay dhida ilaahay in fududahay wal oo muddo ku yar midana turunta keen sheeg waa macnaha waa aniga wala yaro ko su'aal sorsol ku yaabay muddo 20 daqiiqan dhamaayna heeskan iska toosi
waata Ibrahim ado oo kama hasan runtii heestun waa Ilyas Ahang ana howl yar ana ko era ereyada anu ku xifdiyi ilaa hadda intii aan dhigogay iyo xaqdiideen heestun way ba kumid erey ereygun la eraw han hisme iyey an haduntay ki alaay markuun ado oo ereygaasna bal ninjil ciyaasa walaal la jeeda ii erey kale oo ADAD may yahesto dabcan kumid bal haye Ibrahim
ha walaalow eedan maahsanta heesto horta calanka leen qaaday calankan wal dad ka dhan dhahooyu calanka waa calaamad leey wal u sii male diinna ma ah wal oo sumad oo marne oo liska rahaa oo nidaam liska rahi iyo saas leen iska rahoona wal fayl nagadaaw oo tilmaan muuqal sumad madan anoo way aragnimada marne aan hadda adduunka aan lahaa caalamka maadaama aan wadanki hata muddo dheer aan hawtabay aanan ahaa almaan badan gaalo leh islaam leh heeso lin qaado ana degan sidii horta calankan marna markoway waa hawsu beijkan koray usuulka sheegay kelmado aad hadda sheegaysi ku kala waa guud ahaan midana keen kumar marna usuulka sheegay calankan siduu saakee ka dhalada iyo siduu jeedidiisa ay yahay la ka fasare hatana wal hooriye hooriska madantu aawo gaalada hata hadii aad fiirido kolbaad arag dhahay wadankan aroogdeen calan shooheeska leen qaado duacaa ka jarta ilaahay ka dhoori iyo walaaga saxay ka jar heesyo madan calankan hooris yeena way ka weelay duacaa ka weelay beejka lamaadna hadii ilaahay idmo wal kasta adoo waleyn dad kuma siira waleyn dad halka duula waleyn dad marne oo walaalin seel ka suubi baab ineen leeyin hatana dhiirtas oo lamaad dadkaasa macnaha ay la hadale marne iyo weyliya marne ee alanka alanka hadale aan mid aan waxaan isma ee in hadduuntii akii aale adalleey lanka iyo leeyay way waa alanku way macnaha madankeed ee lamadaas beej aan shalbaha walaalo
hadduuntii hadduuntii adoon injil ciyaas
haa haan isma ee macnaha way waa maay maay lanka gurada oo kolba iyo gurade haan isma ee madil leeyay macnaha way waa ana kiin fasuru walaalin xiis ku wiinin macnaha xiis wal ku wiin xiis leeyna ah iyo an haduuntee ki aale macnaha awlaad ada dhaliya walaa ad haduuntaha ku gohi oo genetic ahaan ad dhiiga ku gohi ya haduuntee la soo afroon la kaare marna haduunta haduuntuna u kurkan aleema ah waa walaa ad dhalo liin li jeed oo ad hanun jeelo wali booda ki unuga di jeela oo dhalle ad baare sidan jeelo oo kale madan an haan xiis ku wiinin walaa ana kiin qabo macnaha iyo an haduuntee ki aale ya macnaha san ya xarafkaas ya ii hatan kan kii way waa han markaas way la arayatana xorbakee hiraab adoyti baahimigaan rumaaway macnaha sidii mustaqbalkii hore oo dheeray muddo oo covid-19 una hortaba ansaansani infaayo oo una ansaansani oo xorbakaanu macnaha dadkii dhan waay hiraaba dooyti himigaanu rumaawi madan himigaanu una ka fakari jarnay oo dreamka una ka fakari jarnay waqtigii una target una malayani meel ku dhow yaani ku bayo maana hiraaba dooyti macnaa jeer hiraabti waa ka baryaay ma way waa waqtigii waqti ku soka ya dreamkaanu helni waqtigii walaay una ka fakaraani himigaan ay helni ya wa saasalku wada
ya riido yaani hilimoodan rumaawti
hilimoodan rumaawti maana english hadii aan kin sheego our dream is got through oo kale waay
waata ibrahim dabcan tookudun way bataa weye inii lama title aad iska helahayta madi hore ganacsada lehayti hadda laakiin afyaal afyaalnimana ka darsati madi su-aal kale ana dhini kale koo warsada ibrahimow dabcan abwaanka amba afyaalka madi usa heese alifa heesto usa alifa qof kasta ma iskugu dhiibaa yacni wayb waa inii usa qofka yacni usan aragaa inii usa heesatan usa qaado karo ha ku baha karo dhini walbaba tijaabiya ada markuu maadaama heysta kinka horeyta inii ay totaa wey heystun ad alifti oo waana calanka koonfur galbeed ad alifti waana qaadaw cabdikariim leysaamow markuu fanaankun da-da yaro soodka mayo laku daba dhiiyo heystun madiyaadan dhiibaasi ma hakabahi miya sifeyle hankabahi qaabkaasaan aragtay inii usa heystay sheeni aan aragtay mise haye
runtaaw abdikariim maarana horta walaa madiin la raadiyo lehle waal qaacidi jarto waay walaadan raadina ma lehelaw fanaaniin oo maarane oo afka maaymaayga hataa dhawaaqadii iyo arrimshay ku kufayle iyo wadankani la roogaan oo waan indiidanayna ogol sidii maarane oo malow anan ka dhex jarna fanaaniinta ka ogsigna maarane fanaaniin badan a gabna abdikariim madan way nagadayhin lanasiiban le nagadi heeskan inii usoo galanta ka dhaku usoo weliba afka hataa hanuun marne walaayar ka aadigi ciyaalkii xamarka dhaladay leyw aha nasiib waa inka weedaday horta kow meela surunaay hatana diyaar aan hay waana lan marne oo dadka koonfur galbeed ha ku jeedo oo inka cad adahay oo marne arantan inii usoo qaado oo diyaaran madan sidaas daraadiye yewai marne lingo ansrehin eni lankala bilindi ne abikri leindi
wata en ibrahim su'alan ka dambo ita afyal ibrahim gama su'alan ka dambo ita ana jeelin ana ka warsada way buwa madama en afyaladi en hakujeedi konfur galbeed somaliya iyo ADAD en diniga en heeso suuganti iyo walaago yar ku fadheedeen amba la erakor ku caajiseen la erakor oo heeso badan oo afki mike yani ila hadal in aragahayn oo cusub in aragahayn ee dan yariin adin hadda ka biirti en saaxada diniga en suuganta en ini aad horan si wada yar rajayaasay hulutan hadda ka biirti mise wa heeso diniga wadaniga la inta badan culayska saaraasa mise tan ka eegta heesada adlifta
wallahi walaalow runtaw horta marne lanka news is gordaa wa wrong dadka la raaw marne konfur galbeed dad dhaqan le Soomaalida kala dhaqan lahayna oo marne dhaqan le artist le oo marne muqaal le oo marne oo gabiye le oo ammaan le oo marne dal le oo marne tris le oo walaa dhanba haddana meeloon isligeedana waan idin ku dhariga korna walaayo suubiyaayan oo dhaqan leeyin yow midan horta dadka kan ilaahay isgorsi taajirnimadaas oo dhinigaasi ku eeyno dhinigaas culture-ka ee dhaqanka ee artist-ki in taajir ku eeyin ilaahay bar walyar madii aan oo fursad aan ku faa'iideysta waan hata keen sheegu meel shileediye farsamada galanta geedo naga toy magaar naga toy daro naga toy maarti naga toy dharka materialka naga toy ila hadda farsamada galanta ku hirgalahay to la kasoo bixay dhulka litu gogolu madan dalkan dadar roogo fursad leeyin haal mooji ma aan wal tan ii dad arantan marne oo ka adar roogo aniina nasiibka inaga tahay in calankii oo heeslaan ee marne hees ko yar marne waqti go yar oo 20 daqiiqo buku yar marne iyo qaadasi ilaahay in ka fududahay madan aan hadda fanaan kale aan hadda si wadaa umadlihi laakin walaagi calankan iyo marne wadanka iyo dhiirigelinta noocaas ee wal ku jeesay oo bli aro wala ku jeesidee laakin lam fana hoolan si wado on ka targalay mise aan qasan mihi
waata kaasi way bahay dhugun sidiyaal afyaal ibrahim eden ebdo en olin kasaw ibrahim gamas ibrahim gamas edil amma hasanta dhugun sidiyaal way baba si toos haddana aan ka dhawaadaasaan ah heesta calanka oo ibrahim alifi ibrahim ida maasanta